Uyu mushinga wa Eco Center uhuza ikigo cy'ubucuruzi cya Coca-Cola n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo Philips, Tigo Rwanda n'abandi. Eco Center ubwayo ibumbati ibikorwa by'iterambere aba bacuruzi begereje rubanda. Kubyumva mu buryo bw'inyungu ku mpande zombi, Coca-Cola ubwayo bafite intego igira iti: niba rubanda baguraga ikinyobwa cyaya hatabona mu gice cya nijoro, bagombye kubona umurasire w'izuba bamurikira ku mafaranga make. Niba kandi banywaga icyo kinyobwa gishyushye imirasire y'izuba babegereje ku mafaranga make, niba afashe kugikonjesha. Ni muri urwo rwego muri uyu mushinga bahisemo kugeza ku batuye Rwamagana udukiyosike ducuruza imirasire y'izuba ku mafaranga make, udutunganya amazi meza rubanda bakayabona ku giciro gito, ibikoresho by'ubuvuzi n'ibindi ku batuye umurenge wa Gishari, akagari ka Ruhundi, Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda. Namashimwe ku buyobozi bw'intara y'Iburasirazuba na Madame Odette Uwamariya n'umuyobozi w'iyo ntara.
Uyu munsi umubyeyi wakeneraga kujya kwisuzumisha akajya ku bitaro bya Rwamagana akoze ibirometero byinshi, kubera imashini zashyizwemo muri uyu mushinga bizajya byoroha yuko izo serivisi zatangirwa ahangaha. Nkabangira ngo abaturage babyishimire ko bizarengera ubuzima bw'umwana ndetse n'umubyeyi. Ikindi gikorwa gikomeye dushima cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni igikorwa cy'amazi meza. Nk'uko babitweretse, hari abaturage bafite amahirwe wenda benshi ntibaranahasura bazahasure, ariko igikomeye cyane bazakoresha ari amazi meza. Uyu munsi injerekani y'amazi meza ushobora guhita unywa atari ya yandi twavomaga bisanzwe, ushobora guhita unywa nka ya yandi tugura mu macupa afite ubuziranenge, ushobora kugura injerekani ku mafaranga 50 gusa.
Umuyobozi w'ikigo cy'ubucuruzi Coca-Cola ku isi, Bwana Mutakent, yashimye intambwe u Rwanda rugezeho mu iterambere. Uyu waherukaga mu Rwanda muri 98 arashima kandi ubufatanye bw'ikigo ayoboye n'abandi bafatanyabikorwa bagize uruhare rukomeye mu kugeza ibikorwa by'iterambere ku batuye umurenge wa Gishari. Ibi Bwana Kent arabibonamo amahirwe akomeye, haba mu mibereho myiza n'iterambere by'abaturage byose. Avuga ko bituruka ku biganiro byabanje mu 2013 hagati ye na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda byo kumureshya kuza mu bikorwa nk'ibi, ibiganiro byabereye muri Amerika. Uyu muyobozi yumvikanisha bidasubirwaho ku bucuruzi buba bwiza abaturage bamerewe neza.
Today we know one of the best ways, most effective ways to build.
Uyu munsi tuzi ko inzira nziza zo gukora ubucuruzi binadusaba guha ingufu imiryango. Twemera mu buryo bworoshye ko imiryango ikomeye ikora ubucuruzi bukomeye. Bwana Kent yizeje u Rwanda ko bazakomeza gufatanya mu bikorwa biruteza imbere. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yashimye aba bashoramari mu bikorwa by'iterambere bagejeje ku Banyarwanda muri rusange. Perezida Kagame yasabye abatuye Rwamagana gufata neza ibikorwa babonye bakamenya kubikoresha bikabateza imbere. Umukuru w'u Rwanda yizeje ko hari n'ibindi bikorwa by'iterambere bizabageraho, asaba gukomeza gushimangira umuco wo gushaka kwihuta mu iterambere ushingiye ku bufatanye hagati y'Abanyarwanda ubwabo ndetse n'amahanga.
Hari n'ibindi kandi bizaza ari hano, ariko bizakomeza no kugera ku bandi Banyarwanda n'ahandi, bityo umuvuduko tugenderaho rero wo gutera imbere nawo ugende uzamuka. Kuko ngira ngo twese ko turi aha n'abandi Banyarwanda, umuco wo gushaka kwihuta mu bikorwa, mu majyambere, mu bufatanye hagati yacu ndetse n'abandi b'ibindi bihugu, gufatanya kubikorera n'abashoramari, ibi ngibi ndumva bimaze kuba umuco dukwiye gukomeza tugateza imbere.
Ibikorwa nk'ibi by'iterambere n'ubusanzwe bije Abanyarwanda bari babifitiye inyota, nk'uko byumvikana kuri bamwe mu batuye umurenge wa Gishari baganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Wabashe kugira ubushobozi yabashe kugura mu bisoro, utaraguze mu bisoro ni ugucana agatara gasanzwe iritara bita umukono
utarifiteze
agato duba kamwe kagura amafaranga 50, byanze bikunze urumba ahantu hageze umuriro utuntu twose ni kubasha kugenda utekiniko kugira ngo urebe uko nakuteza imbere.
Ari amazi turayakeneye n'amashanyarazi turayakeneye, ibyo byaba by'ingenzi kurusha ibindi.
Kugeza ikigo cy'ubucuruzi cya Coca-Cola n'abandi bafatanyabikorwa bafite imishinga nk'iyi ya Eco Center 23 ariko intego nuko bagera kuri 35 hirya no hino mu Rwanda. Ababishinzwe bagaragaza ko byibura bizabifashije 25,000 mu batuye Rwamagana. Byose birakomoka kuri politiki yo koroshya ishoramari mu Rwanda. Ehe, akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda.